lollipop, ninapenda lollipop, 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 downtown lollipop, 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 ninapenda lollipop, 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 downtown lollipop, ninapenda kulamba lamba inakuwa katamu hatari, asa lollipop ikitoa maganda inakuwa katamu hatari. Eti minapenda kulamba lamba inakuwa katamu hatari, iyo lollipop ikitoa maganda inakuwa katamu hatari. Lollipop, lollipop, utamu wake non-stop, uwe na macho we kipofu, unairamba bila hofu, ile na utamu kunoga zaidi hata juisi na soda, yani najikuta niko sober, wale ni uchizi nimelowa. Se papa niongeze tena papa unipe tu papa niongeze tena papa oyo yo yo kama dozi kuikosa siwezi, nimezeni nimemaliza nikile siwezi kubakiza. Kama dosi kuikosa siwezi, nimuze nina mimaliza nikile siwezi kubakiza. Utamu wa pipi ni mate, tena sombe lollipopu ipate, yani Mungu wa sante, alfajili sombaka nipashe. Yo lollipopu yo ibitamu yo mekanini yo nasamini yo kiona shoga kukachika
nashindwa kuitumia,
kiwa na pressure kishika takuja jitutia. Asa umomo upende likizidi, no no no, na icho kibalidi yani nishosho nisho nisho nishosho. Iyo yo yo kama dozi kuikosa siwezi, nimeze nina nimaliza nikile siwezi kubakiza. Kama dosi kuikosa siwezi, nimuze nina nimaliza nikile siwezi kubakiza. Meneja kandolo wayo na yo, we meneja isa, salimia producer Blanca, mina Africa, mina Africa. Yo 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 yo
on the mixing. We got a brother.